ugu yaraan 84 qof ayaa dhimatay in ka badan 25 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii niman hubaysan ay weerareen dhismooyin ku yaala magaalada xeebta ku taalla ee Malindi ee dalka Kenya habeenimadii xalay. Sida uu sheegay ku-xigeenka duqa magaalada Isniintan maanta ah, kooxda hubaysan ayaa bartilmaameed ka dhigtay 2 hotel, bangi iyo xarun ay booliisku leeyihiin iyaga oo ku weeraray hub iyo ugu yaraan 1 shay oo walxaha qarxa ah. Weerarka gaadmada ah oo dhacay habeenimadii Axada ayaa ugu yaraan waxa uu ahaa weeraro xiriir ah oo dhaawacay ganacsiga dalxiiska ee Kenya oo ah mid halbowle u ah waddankaasi.
So far the bodies which have managed to collect on the streets and which have already taken to the local mortuary are that of them. But there are still some more bodies lying on the way.
Ilaa iyo hadda meedadka inoo suura gashay in aan ka soo ururino wadooyinka ee lagu aasay qabuuraha magaalada waa kuwo badan oo kamid ah. Laakiin waxaa weli jira meedad badan oo yaalla Kiboni. Qaar waxa ay yaallaan wadooyinka sidaasoo kale inooma suura gelin in la ogaado tirada rasmiga ah ee dhimatay, kuwaasoo laga yaabo in ay joogeen hoteelada kale ee la gubay. Cabaas Guuleed oo ah madaxa ururka bisha cas ee Kenya ayaa Isniintan qaybta afka sawaaxiliga ee VOA u sheegay in nimanka hubaysan ay dhaawac u geysteen kuwo kale. Weerar ka dhacay deegaanka la yiraahdo Mbeketoni iyadoo ay dadku isugu soo urureen daawashada cayaaraha kubadda cagta ee adduunka.
There are unconfirmed number of injured, but we're trying to look with the government security forces, but there's also property that has been destroyed. There are two hotels and two banks and
waxa jira tiro aan la xaqiijin oo dad dhaawacmay, laakiin waxaan isku dayeynaa in aan isla fiirino xogaga amniga ee dawladda, laakiin waxa sidoo kale jira hanti halkaas ku burburtay. Waxa jira 2 hotel iyo bangi iyo gaadiid gubtay. Laakiin marka intaas oo dhan laga soo tago, waxa ay la tahay in kuwii weerarka soo qaaday ay carareen. 10 gaari oo gubatay ayaa sidoo kale lagu arki karay goobo dhowr ah oo ka mid ah agagaarka iyo gudaha Mbeketoni iyo qayb ka mid ah xarun bangi oo Kenya laga leeyahay faraceeda magaalada ayay sidoo kale dhibaato u geysteen kuwa weerarka soo qaaday.
Those guys were in large number because there were over 50 of them. They were in 2 vans and I hear from sources that they have already burnt down their vans. And they might have escaped into the forest because I don't believe that they went all through the roads because they were...
Raggaasi waxa ay ahaayeen kuwa badan, waxa ay tiradoodu ka badnayd 10. 10 kamida waxa ay siteen 2 gaari oo nooca caasiyada ah. Waxaanan ka maqlayaa rugaha xogaha in ayba gubeen gawaaridii ay siteen oo ayna dhici karto in ay ku baxsadeen kaynta, sababtoo ah ma rumaysni in gabi ahaantood ay ku baxsadeen wadooyinka, maxaa yeelay saraakiisheenna ayaa gashay wado walba iyo gees kasta, laakiin waxaa jiray waxoogaa dib u dhacyo ah marka ay noqoto xagga jawaabta. 2 diyaaradood oo helikoptero ah oo ay leeyihiin militariga ayaa gaafureega xagga hawada ah ku sameynayay magaalada subaxnimadii Isniintan maanta ah. Mbeketoni waxa ay ku taalaa meel in ka badan 3 saacadood xagga gaadiidka loogu socdo xuduudda ay Kenya Soomaaliya la leedahay, halkaas oo Kenya ay ka joogaan askar la dagaalamaysa Al-Shabaab oo xiriir la leh Al-Qaacida. Magaalada Mbeketoni oo ah xarun ganacsi ayaa leh waddada ugu weyn ee xagga xeebta ka timaada, taas oo 20 kiilomitir koonfur galbeed kaga beegan jasiiradda Lamu oo ah degaan ay dalxiisayaashu si weyn u tagaan. Goobtaasi naqshadaha iyo dhismaheeda qadiimka ah ayaa waxa ay ku jiraan diiwaanka hiddaha caalamka ee hay'adda UNESCO. Major Emmanuel Chirchir, afayeenka militariga Kenya, ayaa ku qeexay sida ay nimanka hubaysan u weerareen magaalada ay wax cajiiba ku noqotay saraakiishooda booliska ee degaanka ku sugan, islamarkaana ay rasaas ka soo ridayeen gawaarida ay siteen, iyagoo sida uu sheegayna tooganayay dadka ku sugan magaalada.